Nipeni wakiwasha ni moke ndani ya pendore tutupige bao. Usinifanye ni choke we usichomoke chana nezo swag za magari yao. Kile shikide kwenye garden usiwape ware nipe mimi ni furahi. Tendia mukide we ni zaine utundulo na unanifanya niwe crazy. You are the best in my memory, I just being hard when I see you. I'm gonna give you my everything, cause I've been free when I'm with you. Maneno yako medata na mi why why? Kwa kondisha kata ring uje mapemba na time diyo hii. Tukajida you and I, tukawache midomo wa. You and I, tukawajase ubumbu wa. You are the best in my memory, I just being hard when I see you. I'm gonna give you my everything, cause I've been free when I'm with you. It's Friday,
we gonna
Kamili, kama center board, nosi wa mini, wale chuna booze. Benzi la kolani tosha fulu kiyo yos. Benzi la kolani tosha fulu kiyo yos. Twende tutoke, mina we, to fly. Ini Friday, me and you, tujidai. Tuwashangaze wale wanaopaka, tunachezaje vile tunavokata. Nalizika kwako na pata, tena na data, ukinipakata.
Friday, we gonna out you and I.
It's Friday,
we gonna out you and I.
It's better today, rather than tomorrow. It's better today, tukawache mapoyoyo.
Yes, sir. Long say.